radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwe hari kwa muri sanga ku ijwi rya Amerika ikiganiro mutegurirwa kana byezweho nange Venuste nshimiye imana. Nongeye kubaha ikaze ikiganiro cy'uyu munsi n'umwihariko kuko ni ikiganiro nimero ijana y'agasaro kaburaga. Mbanze mbashimire mwebwe mwese mwihutiye kukigira icyanyu mukagitera inkunga mukakiyambaza kandi mukagikangurira n'abandi. Ntitwari kugera ku ntego tumaze kugeraho iyo mutadufasha. Mwese mwiha amashyi n'impundu, habaye ubufatanye kuko nta mugabo umwe. Hashize imyaka itatu ikiganiro agasaro kaburaga gitangiye ku ijwi rya Amerika, kimaze guhuza abantu 68 imiryango yabo. Bamwe muri bo bari bamaze imyaka iri hagati ya 30 na 50 batandukanye n'ababo. Kuri iki cyumweru turahuza abana babiri bombi bari bafite imyaka 94 batandukanye n'imiryango yabo. Turakira n'abandi nyuma y'imyaka itatu dufatanye urunana, dufatana mu nda. Turabaha umwanya mutubwire uko mwakiriye iki kiganiro.
Kagasaro tugashake kazaboneka, kagasaro tugashake kazaboneka.
Mwe rugishize mwumvise inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga. Umwana witwa Fils Bizumuremyi Ismael waje mu kiganiro ashaka umuryango we, cyane cyane papa we kuko yarazi ko mama witabye Imana. Bizumuremyi yabaye mu bigo bitandukanye by'impfubyi mu Rwanda ageza n'igihe yabaye mayibobo. Fils Bizumuremyi Ismael atuye Kampala muri Uganda, dore uko yabivugaga.
Ikinzanye muri iki kiganiro yeni mwenda shaka wabye ibanje, liku mwabye ibo nshaka, ndasiri ya kwa mwenda shaka data ye. Kuwela kwa mama wanje ya rapfuye.
Kwa mira?
Ya fili ya kujisenyi tu, tuwa idu hongo kapira kujisenyi. Banja na mchigo chinfu bi kujisenyi. Baiji ya jito ya baranza na banja na ahobi tijitarama na ona wae umwe. Barangije banjyana muri Alfurina irwamagana. Ngeze irwamagana niho nabaye igihe kinini, bamfotora amafoto yanjye bakajya bayajyana bayigendesha bayishyira kuri modoka za Croix Rouge bashaka ababyeyi banjye. Ariko noneho igihe kiragera Leta y'u Rwanda iravuga ngo abantu badafite abana muzaze mufate abana mugende mujye mudufasheho mugende mubarere. Igihe umuntu wanjyanye yanjyanye ahantu mu byaro iyo ngiyo mbona ko nta gahunda zari zifite, ndangije naturuka ninjira mu mujyi wa Kigali.
None se bari bakujyanye ibyo gukora iki? Bakuragije inka, bakuvomeshaga amazi, warahingaga,
bandagije inka, ndagira inka nanyiza nkajya kuvoma mu ruzi rwo bita Sake. Ari kuvomera inka ariko no maze kugira ubwenge bukeye ko maze gukura mu gahoro gahoro. Je mitanoroka yo negera mu mujyi wa Kigali ndagenda nibera mayibobo.
Wari ufite nk'imyaka ingahe?
Nayifite nk'imyaka nka 12. Imyaka 12 nabaye mu Kigali, aho nabanje kuba muri Nyarugenge naberaga aho ngaho bita mu Gakinjiro. Ariko nyine ndi mayibobo, hanyuma nza gushaka umuntu nza kubona umuntu w'inshuti yanjye ashakira indangamuntu yo mu Rwanda arayima ndayibona. Ariko noneho mu kuyibona iyo ndangamuntu bakoze icyo twita insobi cyangwa se izina riheruka mu cyufu cyo gushyira aho kugira ngo bashyireho izina Ismail bashyizeho Asumani.
Bakwise Asumani kandi witwa Ismail.
Aha. Ikindi cya kabiri data, bite ko nari umwana muto yanatekereza ko bamwitaga Habiyambere Yusufu. Mama wanjye bamwitaga Nusura Nyirahabimana. Kandi nkaba nari nzi ko ikindi kintu nshobora kwibuka, ngiye wari umwana w'imfura. Aho umwana wankurikiye wundi.
None se kunva wibuka mama wawe na papa wawe. Uyu mama wawe yitaba Imana mugeze ku Gisenyi muhunguka, wari ufite imyaka ingahe?
Nari mutabivute ko mama wanjye yajyaga avuga amazina ya papa nyumva ndateza ko nayo mfite nk'imyaka ko ngera navutse muri 91. twarahungutse turaza twaciye ku mupaka w'u Rwanda ne Congo aho bita Ibukavu noneho batujyana ku Gisenyi mama rwara indwara hari indwara yaba y'impunzi zo za impunzi zarwaye indwara zo bitaga macinye
yego
mama wanjye niho yapfiriye aho ngaho ku Gisenyi bahita banshyira mu kigo cy'imfubyi marama igihe gitoya bagenda banzana gutyo banjyana igitarama amaze nk'iminsi nk'umwe cyangwa se ibiri banje banjyana muri Aroferina i Rwamagana
yego hanyuma se ko mama wawe yakubwiraga papa wawe icyo gihe cyose papa wawe yarari hehe muri Bukavu
papa wanjye duhunga wanjye ntabwo nigeze mubona ko mama yajyaga amuvuga ko yambwira ko papa yasigaye mu Rwanda
we ntabwo yahunze
we ntabwo yahunze
none se mwari mutuye yakubwiraga ho mwari mutuye
icyo nicyo kibazo nicyo kintu cyananiye ubu ngubu aho twari dutuye ntabwo nari imazi ariko kandi mama yapfuye ndi mutoya
yego ariko urambwira uti nari umwana w'imfura hari barumuna bawe wari ufite
nta barumuna banjye nari mfite uteka ko turi muri Kongo mama wanjye yabyayeho umwana mu wundi mugabo
yego
uwo mwana ariko nawe yahise apfa twari muri Kongo aho bitaga igitaminsi hari abangaho bitwita ibitongore bya HCR nibi byatugiriraga neza bakaduha ibintu byo kwambara byo kwiyorosa nk'uko nguko nyine
yego
umwana wangu ricyo yahise apfa ariko noneho hari umuntu mama wanjye hari undi muntu yajyaga avugaga ko yavaga muri famiye y'iwabo uwo bitaga Yahaya ariko we ntabwo nashoboye kumumenya
nta wundi muntu yavugaga uretse Yahaya nta wundi yavugaga mwene wabo
nta wundi yavugaga Yahaya akavuga na papa wanjye numva avuga amazina kubera ko bamwitaga Habiyambere Yusuf ko we ntabwo yigeze ahunga kubera ntabwo nigeze mubona
agasaro kaburaga kabonetse
ikiganiro kimaze gutambuka mu byaro bisumuremye witwa Nizeyimana yahayahishe adushaka tubwira ko ari umuvandimwe atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe akagari ka Karama mudugudu wa Byimana yatubwiye ko bari bamaze imyaka bamutegereje
twatumutegereje cyane pe twari twarababaye arimo batabashe no kubyumva kuko rwose twari tuzikora napfuye kuko twagerageje gushakisha kw'abatahukaga bazaga kuko ngene naratashye mbere tumubuze bose turahangayika turavuga tuti umuryango tugomba kugira uko twacyo twakora wenda niba yaba ari mu mahanga tugerageze gutanga amatangazo ariko kubera ubushobozi bisa nkaho bitunanira bose ubu turashima niyo mpamvu dushimijwe ryameka ku bw'icyo kiganiro ryatumye tubasha kumva ko akiriho
yego urambwira ko wowe watashye mbere agasigarayo mbese muhunga mwarajyanye
duhunga twarajyanye twajyanye na nyina nawe turi kumwe n'undi mwana hari n'undi mwana twatoraguye w'umuturanyi wabo nawe twajyaniranye
hanyuma mwagiye he muri Congo
urabona hari gahunda yari iriho ya leta ya mbere y'uko abagore b'abasirikare barabahungishije baragiye badutwara turava Kibungo batujyana Igako batuvana Igako batugeza mu Butare tuva mureso batujyana ku Gikongoro tuvuye no ku Gikongoro batugeza Icyangugu ndumva ariho hari ubwesikoreri ya Gihundwe niho Mururu biza kurangira tuni ukwiyambutsa nibwo twambutse batujyana tujya mu nkambi yaho bitaga Kanga ariko twari kumwe turi bane kuko n'uwo muhungu uwo mwana twari kumwe n'uwo fisi na mama we
akaba nyogosenge
yari masenge akunganya Imana nusura
hanyuma papa we yitwaga nde
papa we yitwaga Habiyambere ari Hassan Antoine
muri aho ngaho muri Congo mwari muyihe nkambi
kwari mu nkambi ya Panzi yaho bitaga Ipanzi hasaga nkaho ari nk'ikigo cya gisirikare n'ubundi cy'ingabo zaho ngaho Ipanzi n'abakongo ariko twaga bazayiro
icyo gihe wari ufite imyaka nk'ingahe wowe
mfite imyaka 11
warukira umwana hanyuma mwaje gutandukana mute na nyogusenge ariwe mama wa Ismael Fish
tukimara kugera ipanzi naje kugerageye nanjye njya mu kigo cy'impfuji muri arantu habaga ikigo cyitwaga ena karambo muri amfano na kumwe naje kuhajya nza gusaba gutahuka kwebwe turiyo basaga nk'aho badutoteza cyane abantu bose babona dusa nk'aho ngo batwitira batwita inyenzi ibaza kuba ngombwa ko munasa nk'aho agira ikikango nza gusaba gusubira nanone mu muryango nanone nsubira kwa nusura ageze namaze nk'iminsi nk'itanu kubera ko nari narasabye gutaha kuba wujiza kumushaka biba ngombwa ko nanjye mpita nitaje ari mu kwa mbere icyenda na gatandatu
watashye wenyine
natashye wenyine ndabasiga
Croix Rouge niyo yagutahanye
niyo yanyubye
ikuzanye igusubiza iwanyu ikibungo ubu ngubu hahindutse ingoma
ariko icyo gihe twari njyewe kwa papa bari batuye cyahoze ari komine Kigarama ahari muri za Vumbe kubitaga Rwasaburo nyuma umugabo bari barashakanye bari muri Congo bari guhunguka we yaraje arahagera agera no kwa mukecuru ariwe nyirakuriyo nyogokuru aje kumureba ko nawe yaba yatashye yasanga nawe ariko tumubaje aratubaza ngo yanze bikunze we ari inyuma tugira ngo ari inyuma ariko nyuma tuza kumubura bakajya batubwira ngo we yarapfuye ariko ngo umuhungu we arahari ariko ntibaduha amakuru yuzuye
nimba numvise neza nyogosenge yageze muri Congo ashaka undi mugabo
nushatse nyuma njyewe nari namaze no kugenda kuko bose nasize nta n'igitekerezo
yamushatse umugabo we yaritabye Imana cyangwa yarakiriwe
umugabo ugataho tusa nk'aho duhunga we ntago yigeze ahunga pe kuko we yari umusirikare hari abantu muri genocide yari yarahishe kuko akiri mu gisirikare yakoreraga za Byumba ariko aza gutaha kugira ngo arinde yavuga ati wenda umugore wanjye bazamwica aje ahurirana n'abahageze aba bagabo bagize kubakodesha inzu mbere batarubaka wakoraga kwa Monsenyeri Kibungo umuryango we nawe wari warokotse muri ekonoma yari babashe kurokoka niwe wari uba usa nk'aho abarinze mu yanga kugenda rero guhungana natwe aravuga ati ntabwo nagenda mfite abantu hano mu nzu ndakomeza mbarinde aza gukomeza barinze ariko biza kumuviramo nyuma aza gupfa wumva mu ntambara urumva yakomeje kubarwa nk'umusirikare nyine ugamba urabizi yarapfuye
wambwiraga uwo mukecuru nyina wa nyogosenge ubyara fils Ismail Bizumuremyi uvuga ati arakuze yaramutegereje mbese iyi nkuru umaze kumubwira ko nakubwiye ku mwana hari inkuru yayakiriye ate
yarishimye cyane byaramure yarishimye kuko umuryango twese twabaye nk'abishimye kuko twese twabaraga ko yapfuye ariko kumva ariho kandi noneho kongeraho no kuba yari umuntu ari ufite umuryango wabo bagihari yari abantu bakomeye ntabwo ari abantu baciriritse numva ni ikintu cyatubabaje cyane uko utekereza ukuntu umuntu yabaga mu Rwanda no kumushakishaga ibintu bibabaje cyane pe kuko iwabo bafite n'izo aho ngaho hariya aho ngaho nakubwiraga yakagombye kuba nibura yari kuba nahari wenda akabikurikirana iwabo yaratubabaje cyane pe ibyo amarira yatakaye kubera gutekereza ukuntu yahangayitse kumvise ko yabaye n'umuntu yabashe kuba ikigara akaba mayibone ibintu byari bitubabaje
mbere y'uko mbahuza ndashaka kumbwira akantu kamwe ikimenyetso wibuka afite ku mubiri wavuga uti uyu mwana ni uwacu uyu mwana mubonye namubonye akura ndagira ngo umbwire ikintu afite ku mubiri cyagutangazaga iyo wamubonaga
yagiraga inkovu ku gahanga akiri umwana rigari ryamugwiriye akiri umwana icyo kimenyetso kandi niba yarakize ariko icyo gihe inkovu yabagiye ku gahanga hafi y'ijisho
yahaya Nizeyimana icyo kimenyetso nicyo koko aragifite ku jisho urumva ko Ismael Bizumuremyi ari uwanyu tegereza gatoya hanyuma muhamagare muganire kugira ngo mbahuze kuri uyu munsi utagira ukuza
agasaro kaburaga
Alo?
Nshimiyimana.
Amakuru yawe fisi ni hano ku ijwi rya Amerika.
Ni makuru ni meza.
Wari hano mu cyumweru gishize ushaka umuryango wawe mu Rwanda. None umuryango wawe wawubonye hano kuri telefone ndi kumwe na mubyara wawe Nizeyimana yahaye waramumbwiye mu kiganiro. Ariko mbere yuko nguhuza nawe nagira ngo nkubaze hari abanyarwanda benshi bakumva bakumvise mu kiganiro bakumvise ugarutse kuri kino kiganiro kigira inshuro ijana kuva Gasaro Kaburaga gatangiye. Urumva umeze ute kuba waraje gushaka umuryango wawe ukawubona mu cyumweru kimwe?
Ndabirashimishije cyane kubera ko naje ahanga ku ijuri ya Amerika nshakisha umuryango w'iwacu. Imana ikabikaba imbabare nkahita mbabona vuba vuba. Ibyo ni byiza cyane, birashimishije kandi nanjye ndashima namwe abakora ku ijuri ya Amerika, ndabashimije ijana ku ijana.
Urakoze cyane ugushima. Ntatinze rero nabikubwiraga umuryango wawe urahari uhagarariwe muri kino kiganiro na mubyara wawe Nizeyimana Yahaya wavugaga mu kiganiro nawe ubushize. Yahaya Nizeyimana wiriweho?
Iriwe neza.
Nguyu rero umubyara wawe Fish Ismail Bizumiremyi ari hano ngaho musuhuze.
Muraho Bizumiremyi, ndagushimiye no kuba waratanze itangazo twari twarakubuze. None tubashije kukubona, rwose tumva twishimye, imitima yacu irishimye cyane kandi n'umuryango wose urabyishimiye.
Ismail, wamwumvise ibyo yavuze?
Namwumvise. Wunguya haya, ndatekereza ko yari mukuru kuri jewe.
Yego.
Ndatekereza ko anzi aranzi no kugishwa no kuba namuzi neza ariko waranzi. Bishimye ijana ku ijana bitewe yuko nagerageza kubashakaho. Ndabirananira, ndongera ndagereza inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu. Hari umuntu wangiriye neza mbyaye nimero y'ijwi rya Amerika, nca ku ijwi rya Amerika. None nanjye nababonye, ariko noneho ikibazo gihari aho ndi jyewe ndi kure cyane. Ndi mu gihugu cya Uganda, ndi muri Kampala mu mujyi mukuru w'igihugu cy'Ubugande.
Yego. Mukanya muraza kuganira, ndabaha nimero, buri wese ndamuha nimero y'undi kugira ngo muganirire mu gikari. Ariko nagira ngo nkubaze haya, niba iyo ushobora kuzamura ijwi gatoya, nagira ngo umuhe amakuru make yo mu rugo, umuhe amakuru y'abamutegereje, umuha amakuru yuko hifashe aho ngaho mu karere ka Ngoma ahakomoka.
Yego fisi, rwose Ingoma turagutegereje, dutuye Ingoma. Ba mama wanyu baracyahari babiri, aba muri Amerika wo bitaga Farida. Hari abandi babiri baba mu rugo kwa mukecuru, hari ubana mukecuru urugo ariko batuye hafi ya nyirakuru. Nukuri kandi na nyirarume arahari witwa Yusufu, we yitiranyaga ko ashobora kuba ari se ariko ni nyirarume. Kandi nukuri baramurindiriye, baramutegereje, kandi nukuri baramwishimiye kuba bamubona. Kwifuza ko rwose yego wenda aho wageze niyo yaba ariyo, ariko nibura wakwibuka ukaza ukagera tukishimana, tukamenya ko twamaze kubona imitima ikururuka pe, tukamererwa neza.
None Yahaya, mbere yuko nkureka kugira ngo muganirire mu gikari, nabivugaga ngitangira, iki ni ikiganiro kigira inshuro y'ijana duhurijemo umuryango wanyu n'umwana wanyu Fils Ismail mwari mumaze igihe mwarabuze. Nicyo ushaka kuvuga muri kano kanya mbere yuko nkureka?
Ikintu cya mbere nakora ni ugushimira ijwi rya Amerika n'iki kiganiro cyawe Imana kugezaho. Ni ikiganiro gihuza kandi kigatuma umuntu yisanga akaba yumva umutima kuba yabona umuntu yabuze, ni nko kuzuka, kuko burya umutima ubabaye umeze nk'uwapfuye. Ni ukuri turishimye, kandi ni ukuri badukoreye ikintu gikomeye, mudukoreye ikintu gikomeye mwebwe n'ijwi rya Amerika muri rusange.
Urakoze cyane
kandi cyane.
natwe turagushimiye uri umuntu mwiza Fish Ismayel bizumuremye hashize gusa icyumweru kimwe uje mu kiganiro none ubonye umuryango wawe ngaho umbwira wowe bya byishimo watangiriyeho ubu ngubu nyuma ya Marceline Kamunazi ariwe twabonye mu kiganiro cya mbere niwe mwana twashobye guhuza n'umuryango mu kiganiro cya mbere none nawe muri kino kiganiro ukinshuro yijana tuguhuje n'umuryango wawe none wowe urumva umeze ute
ikibyo mwabanza mumbabare bite ko ikinyarwanda cyanye naga ari kiza kubera ko ikigande nicyo kinshi ufite rugandiro winshi mu kanwa kanjye
noneho yego
ndishimye ijana ku ijana era imana izabamere cyo ikintu cyose cyo igishoboka cyose ndishimye kabisa ndishimye ubu ngubu nyine gahunda afite kubera ko nanjye aha ngaho ngubu ngubu mfite famiye nawe kubwiye
yego
ni ukuvuga ngo nyine ndashakisha uburyo nshobora kuraba nga mbonana nayo nkaya nimba ari no ku WhatsApp sinzi niba ari ku WhatsApp
ari kuri WhatsApp ibintu byose murabivugana mu kanya rwose murajya mu gikari muganire
nimba ari kuri WhatsApp katawo icyo cyangu kiroroshye kiroroshye turaza kuganira ariko ndishimye n'ikindi cya kabiri ndamukanje mu Rwanda ngomba kugushaka kandi nashaka kujya ngumina nimero yawe yawe igendana
atari yakazi
itari yakazi kubanga kizamfasha kugira ngo ubu nyine ni ukuvuga ngo nawe uri nk'umubyeyi wanjye ubu nawe urambyaye nkuru wecyo kati nenze nandi nashaka na ibisigaye turaza kubiganira naye haya
ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima kuba mwafashe kano kanya mukaza muri kino kiganiro agasaro kaburaga muje guhura nyuma y'imyaka 30 mutandukanye mwarabana batoya yahaya warufite imyaka 11 icyo gihe Fils Ismayel nawe yarafite imyaka 4 none reba aho ibintu bigeze imana irabikoze ngaho rero nimugende muganire mwishime ngaho mbasezeyeho amahoro y'Imana
amahoro y'Imana nawe
ibyo nawe Imana ibane nawe no uratubyaye pene kandi dukuriye igikorwa gikomeye umwe mutuzahora dushimye ijwi rya Amerika n'ikiganiro cy'Isarukaburaga rwose ni ikintu gikomeye pene nacyo nko guhura n'Imana
Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakokaraje Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakokaraje
Kuri iki cyumweru twujuje ikiganiro kijana kuva agasaro kaburaga gitangiye ijwi rya Amerika iri mu Bugesera aho yaherekeje Muhire Jacques ajya kwakirwa muryango we na mushikiwe Sylvia Ingabire bari bamaze imyaka 30 batandukanye bombi baraturanye ariko nta numwe waruzi ko undi akiriho batuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Mayange akagari ka Kagenge gitandukanye n'umudugudu gusa kuko Muhire atuye mu mudugudu wa Kibuhura naho mushiki we Sylvia Ingabire akabatuye mu mudugudu wa Taba ijwi rya Amerika yavuganye na Muhire avuga uko yiteguye kwakirwa mu muryango we
mu byukuri turi kwitegura mu rugo dufatanyije n'umusaza turimo turitegura twese amwe mu muryango urumva imunsi ntago ari umuryango umwe ni imiryango itatu haruwa nashatsemo haruwandeze none hanongeye kubona no kuvuga ngo rero ibyo bintu turi gufatanya twese hamwe kwitegura amaboko y'imiryango itatu urumva imyiteguro tuyirimo rwose kandi turimo turabigenza neza tuyigeze kure buriya umuntu ni ubuzi amateka buzima kuzemo cyase yaciyemo nubwo bwo nabaye ntaseka uyu munsi nkabandi guseka nimba umbwa nti mu buzima nta muntu igiye nita sister cyase umwite mushiki wanjye umunsi muri telefone yanjye akaba yitwa sister cyase nkabana na mpawa mwana muvandimwe ibyo ni ibintu bita bishobora kuguha ejo cyangwa se ku cyumweru niduhurije amuca kumubwira kuko urumva ni umuntu ukomeye kuri njye numuntu ese numva mu buzima bwanjye ahinduye mu byinshi numuntu sinzi kunabikubwira gusa ariko mve ko numuntu ukomeye muri ngepe turahura ariko burya nubwo duhura nge duhura tuganira umeze ute abana bameze bate nko nababimbaza umugore ameze ate muri mukazi wanje nkamusubiza neza nkamuga ko bameze neza ari kuri ya munsi nduva rwo tuzahura ntago turahura kuko nimba duhura ntiduhuririwe n'umugabo aragiye ati reka tubikuri ya munsi uzabura umunsi w'ikirori bizari nka surprise mu bantu ego none baze umunsi tuzahuririwe tukajya muri salo tukajya ku mbuga ye tukaganira abantu bose babireba tukahubira abantu bose babireba urumva ni ibintu bizabimeze n'ubukwe muri make kandi birenze ubukwe kuko nge narabukoze ndabuza ariko ntago ubukwe bibi buntera byishimo nko kumva ngumbonye mushiki wanjye ibintu bitandukanye cyane
muhire avuye muri Ruferina yari mu Bugesera yabonye umubyeyi wa mureza mukunza aramukuza yitwa Epimaque Musabyimana yamuteguriye ibirori
ubunge niteguye rwose nk'umuntu ufite ubukwe pe ko ubukwe bukomeye numvise ko muzaza numvuka muzaza guhuza ababana arabangabo bo muri uwo muryango ababo mu muryango wanjye ubu narateguye abana banje bose narabatumiye ndetse natumiye n'inshuti natumiye n'abavandimwe muze muje kureba wa muhungu wanjye abonye ababyeyi pe ndishimye ndashima Imana kumva njyewe nari kuri muhire ndumwe none nkaba mbonye abandi bavandimwe arafite ba nyirasenge ubwo babaye abavandimwe niba sinabishinga wakati kuko simbizi uko umuntu abatekereza uko babitekereza ariko njye uko mbitekereza niko nivuga njye biranshimishije niba muhire yabanaga n'umuryango wanjye akaba agiye kuri undi muryango nawe akabana nawo
mushiki we Sylvia Ingabire nawe yiteguye nk'utegura ubukwe
imyiteguro yo kuba tugiye guhura muhire akazanwa mu muryango urumva ndiho ndi mushiki we ariko hari na ba marume hari ba mama wacu hari data wacu umwe urumva n'umuryango mugari n'ababakomokaho rero iyo myiteguro ni ubukwe n'ubukwe kuko n'abantu nagiye mpamagara nababwiye ko mfite ubukwe bukomeye bwo kwakira umuvandimwe mu muryango turi kwitegura rero bikomeye nkeka ko nimuhagera ku cyumweru munamwe muzabyibonera ariko n'ubukwe n'ubukwe kuko umuntu wese nagiye mbwira ayo makuru yanjye namuhire naramubwiye nti mfite ubukwe bukomeye kuko umuvandimwe nabuze mu myaka 30 ishize kuba mubonye ndetse bamwe bakambwira bati ni nko kuzuka nko kubona umuntu azutse barambwira bati muzi ko nabapfuye burya bazazuka kandi koko kubizera Imana abapfuye bizeye bazazuka muhire twamugaruruwe nk'uzutse kuko twumvaga ko muhire ntawe rero njyewe ku bwanjye nabwira ngo mfite ibyishimo bikomeye na amashimwe kuri uwo munsi no gushima Imana gusa namwe muzabibona ibindi ntago nta muzindutsi watashye ku mutima wundi ariko njye ndishimye ku mutima wanjye
arakoze Eric bagira ubusa baherekeje muhire mu izina ry'ijwi rya Amerika ari kumwe na Fulgence Akizuwera abo bambari bineza mubahe kwishyika bishime
agasaro kaburaga kabonetse
undi dushakira umuryango ni umwana w'umukobwa ari ufite imyaka 3/94 mu kwezi kwa gatandatu tariki ya 5 ari kumwe n'abandi bana 32 bari bavanywe mu bitaro by'ibyumba bikozwe n'umuryango Médecins du Monde kubera ko bari bakomeretse cyane bagomba kujya kuvurirwa mu Bufaransa bari bafite ibikomere by'amasasu cyangwa se by'imihoro uyu mwana Janine urambariza icyo ari kubona ingabo za FPR inkotanyi zamusanze akiri mu mugongo wa nyina wari wishwe atemaguwe ndetse n'umwana afite ibikomere by'imipanga Janine urambariza iki ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga
d'après ma mère adoptive
uko nabibwiwe n'umubyeyi wandeze bamumpa bamubwiye ko FPR yansanze ku mugongo wa mama wari wapfuye njyewe nakomeretse ku kibuno no ku mugongo banjyanye ibyumba bitavuze ko iwacu ari ibyumba ariko nari mu bitaro by'ibyumba ni naho umuganga w'umufaransa yaje kumfata anjyana mu Bufaransa kugira ngo mvurwe
izina se wabwiwe n'iki ko witwa Janine urambariza iki
Alors le nom il m'a été attribué comme ça on a
Iryo zina narihawe ntagishingiweho kuko nta ndangamuntu iriho izina ryanjye. Icyo naje kumenya nuko nahinduye inshuro eshatu izina ryanjye. Nabanje kwitwa Umbaraziki nyuma rihinduka Umbaraziki none ubu ni Urambaraziki. Icyo twamenye nuko uwambaje izina ryanjye naba naramusubije nti Urambaraziki bagize ngo ni izina ryanjye bararyandika nitwa Urambaraziki.
Naho se izina rya Janine ryavuye
Janine d'après ce qu'on sait hein on a pu
Janine mpereye ku byo nzibambwiye nuko hari umukobwa wagombaga kuza mu muryango wandeze witwaga Janine wari ufite imyaka 13 ariko akaba yarakomeretse cyane ntashobore kuza. Ntabwo nzi niba yarapfuye cyangwa se akiriho ariko yari indembe kuko atashobora gukora urugendo. Ni jyewe bahaye umuryango bampa izina rye kuko nari mfite rimwe kugira ngo bazahore bamwibuka.
Kuri wa mbere urajya mu Rwanda gushaka umuryango wawe ni iki uteganya gukora nugerayo?
Alors déjà j'y vais pour retrouver mon pays d'origine.
Icya mbere kinjyanye ni ukubona aho nkomoka nkamenya aho nturuka kuko ntigeze nsubira mu Rwanda kuva Jenoside yaba. Nzaba rero nsubiye ku butaka bwanjye bwa Afurika nkure n'Abanyarwanda. Nshoboye kubona abo umuryango wanjye kubera abatanga amakuru n'abanyamakuru bamfasha cyaba ari ikintu kiza kuri njye byanshimisha.
Bamubajije izina rye arabasubiza ati Urambaraze kibagira ngo nibyo zina rye bararyandika. Mwumvise ko na Janine atari rye, waba yari afite umugore cyangwa se umuvandimwe cyangwa se umuturanyi wishwe ahetse umwana w'umukobwa w'imyaka 3 mu duce twagezwemo n'inkotanyi mu kwezi kwa 4 cyangwa se kwa 5 yatugana. Ubushakashatsi bwimbitse bwakozwe n'ijwi rya Amerika buragaragaza ko uyu mwana yari mu bitaro by'Igahini akaba ari naho ashobora kuba komoka. Niba nawe hari umwana uzi wajyanywe mu bitaro by'Igahini yakomeretse watugana. Ahandi haturuka amakuru ni ku basirikare b'inkotanyi barokoye umwana basanze umugongo wa nyina bamukuye mu mirambo. Iyo ntwari yabikoze niba yumva Agasaro Kaburaga azadufashe kumenya aho yamusanze. Ikiganiro Agasaro Kaburaga muri kino gice cya kabiri ndakira Nyirabasabo Stephilomena ushakisha abavandimwe be babiri umuhungu Manira Fasha wafite imyaka 8 na Nyandwi Maria Goretti wafite imyaka 6 mu mwaka 1994 baburaniye mu Bugesera mu kwezi kwa 5 bageza ahitwa Shyara. Amasasu avuze baratatana. Nyirabasabo Stephilomena hatuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Busasamana kagari ka Rwesero umudugudu wakidaturwa.
Nzanye arabana babavandimwe banje babiri twabuze muri 94. Sinamenye amaherezo yabo baba ariho cyangwa batakiriho. Nyine nashaka kumenya niba baba bariho ko nababona cyangwa bakumva bamerereye nkamenya ko bariho.
None hashize imyaka 30 utandukanye nabo byagenze gute kugira ngo ntubashake mbere?
Narabashakishije mu bigo by'imfubyi muri 94 nandikiraga hashiseri sinabona igisubizo. N'ubu nashatse guhamagara ku ijwi rya Amerika byari byarananiye.
None se abo bana ni bande mupfana iki?
Abo bana tuzi ndi imwe, umwe yitwaga Manirafasha ndi yitwaga Maria Goretta. Ubwo twaburaniye ahantu bita muri Shyara nyina Masasi yaravuze turiruka umwacu kununda tuko nitwongera kubonana kugeza ubu ngubu.
Aho muri Shyara ni hehe? Ni mu kahe karere ku Rwanda?
Ni mu karere k'u Bugesera. Muri Shyara ni hafi yo ku Kanyara.
Icyo gihe ni muri 94 mu kuhe kwezi?
Hari mu kwezi kwa 5.
Mu kwezi kwa 5 mwahungaga mugana hehe icyo gihe?
Twavaga nyine ahantu bitaga Itwimpara. Kwazaga nyine dushaka kwambuka Kanyaru nyine ngo tuze turi kuza tuza muri Gikongoro. Niko numvaga bavuga ngo niho tugiye.
Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe?
Njyewe nari mfite imyaka 18.
Hanyuma Manirafasha afite imyaka ingahe?
yibaga mu mwaka wa kabiri yarafite imyaka 8.
Hanyuma Maria Goretti?
Maria Goretti yarafite imyaka 6.
Ntari ndizi na Maria Goretti afite?
Yitwaga Nyandwi.
Naho Manirafasha?
Manirafasha ntago ndibuka.
Ababyeyi bawe baracyariho?
Ababyeyi banjye hariyo, hariho papa, mama nawe yitabye Imana nyine muri icyo gihe muri 1994.
Muhunga mugana ku Gikongoro?
Yego.
Hanyuma ayo masasu yavugiye Shyara, muhageze mwari muhakambitse cyangwa se mwari mu nzira mugenda?
Hari ninjoro, ari hari mu mwijima turyamye ahantu ku musozi, noneho twumva igisasu kiraturitse cyane, noneho abantu baratubwira ngo nimuhumure ngo ni ikiraro baciye. Ubwo abantu nyine bahaguruka biruka n'ababyeyi basi turababura, umwe yacaga hano ndacaha nyine tutazi niyo tujya. Ubwo abo bana twaburanye gutyo.
Hanyuma wowe wahunze wenyine, Manirafasha arasigara, Maria Goretti arasigara, na papa wawe mwari kumwe cyangwa se mwaje kubonana nyuma?
Njye nahunze genyine, twabonanye muri 1995.
Mwahuriye he?
Ubwo naraje njye narakomeje nkurikira abandi, nza kugera ahantu mu Gatare nyine mba mu kigo cy'imfubyi bampagazi.
Uravuga mu Gatare ka Gikongoro?
Nkora mu kigo cy'imfubyi mbamo. Sinzi ukuntu amakuru yagenze, rero numva barambwiye ngo papa ngo ariho, nawe amenya ko ndiho. Ubwo nagiye, nasubiye ku ishuri kwiga ku Kibuye, maze igihembwe kimwe nyine nibwo namenye ko ariho, mpita nanjye nsubira i Bugesera.
Hanyuma se ugeze i Bugesera ntabwo mwashakishirije mu bigo by'imfubyi byaraho ngaho mu Bugesera ngo murebe niba abo bana atariho babashyize?
Twarahebye, papa ngo yagerageje gushakisha, bamubwira ngo bumvise ngo yanyuza ngo yajyanye n'abantu mu nce ngo zo ku Kibuye ajyayo aramuhera.
Yajyanye n'abantu bavugaga nde? Bavugaga Manirafasha, bavugaga Maria Goretti, umwana imyaka 6 ntago agenda urugendo rurerure.
Wa Maria Goretti we abantu bavuga ko yagiye umuhanda asa nk'usubiraho twavuye nyine ku ruhuro. Manirafasha ngo yakurikiye abantu bandi bakabwira papa ngo yagiye mu nce ngo z'abantu bajyaga ku Kibuye, nayo makuru twamenye.
Maria Goretti ni murumuna wawe, yasaga ategerageza kumubwira uko yasaga n'iki cyamurangaga?
Yari umwana ufite igara riringaniye w'igikara, nawe Manirafasha we yari inzobe afite umutwe ujya munini.
Amaso yari ameze ate?
Bari bafite amaso, ntabwo yari amaso matoya.
None papa wawe nawe yakomeje gushakisha abana be nk'uko umbwira ko nawe wabikoraga?
Yarashakishije arahebarekeraho. N'ubu iyo mbimubwira avuga ngo barapfuye, ngo none se ngo winshuburira ngo bihore, ariko agiye kuhavuga ntibashobora kuba bakiriho.
Igihe cyose utarashyingura uwawe ujya wizera yuko ashobora kuba akiriho? Hari ababyeyi babitekerezaga gutyo ariko bagasanga abana babo bariho, banyuze hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga, Imana ikabikora. None mbwira Filomena, niba murumuna wawe Maria Goretti Nyandwi akumva, niba musaza wawe Manirafasha akumva muri kano kanya, ntihabura bagira neza babafashe bakabarira bakabukuza bakaba bafite na n'ubu bari kumwe barabashyingiye, niba bakumva muri kano kanya, niki wumva ushaka kubabwira?
Mana, ikintu nababwira ni uko nabamenyesha ko nkiriho, nabo niba bariho nyine bakamenyesha ko bakiriho, Imana yabishaka tukazabonana.
Filomena Nyirabasa, bose wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga, ikiganiro kigira inshuro 100 kuva Agasaro ka Buraga katangira. Ngaho rero uzahagirire amahoro n'amahirwe nkwifurije kuramba.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Agasaro ka Buraga.
Agasaro Kaburaga. Undi twakira ni wanyirigira Marianne ushaka makuru muvandimwe we mukamusoni Marie Claire waje guhindura idini akitwa mukamusoni Zainabu yari yarahungiye muri Congo avuye mu cyahoze ari Communisake wanyirigira Marianne atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya kagari ka Gacuriro umudugudu w'Urugarama
ari umuvandimwe twabuzana makuru wanje yashatse icyenda na gatatu ashakira ikibungo muri Sake noneho rero ibyo ntambara iba ariho ari tuza kumva ko yahungiye muri Congo aza no kutwandikira kuri Croix Rouge icyenda na gatandatu hari cyangwa na gatanu gutyo
yego
yatwandikiraga tuba ku murindi wa Ndera turamusubiza natwe kuvuga ntitwongeye kubonana baherukiye aho ubwo na n'ubu ngo ntituramubona twaracakije twaramubuze
yitwa nde uwo muvandimwe wawe
yitwaga mukamusoni Marie Claire ariko yaje kuba umusilamu yitwa Zainab mukamusoni Zainab
hanyuma se mbere yuko ashaka mwari mutuye
twari dutuye irutongo segiteri ya Masoro
abandikire yari muri Congo yihe muri Congo Kinshasa yari Zaire icyo gihe
kone gahindo bari bari
yababwiraga ko ari kumwe nande yari kumwe n'umugabo we yari kumwe n'abana bo bari kumwe nibande
yari kumwe n'abana ari abantu bahungutse batubwira ko yari afite ko yaramaze kugira abana batanu
abo bahungutse bababwiye ko bamusize hehe
nyene batubwiye ko bamusize aho muri Congo ngo hari intambara ikaze bo bahunga baza wasigara ntabwo baza marengero
hanyuma muri 1996 nibwo bwa nyuma mwabonye ibaruwa ye ibabwira ko ariho
kuri Croix Rouge
ntabwo mwari mushubije
twaramushubije yaratwandikiye turamusubiza niyongera kudusubiza rero twategereje ko adusubiza turaheba
harya ubwo muri 1994 mukamusoni yarafite imyaka ingahe
yarafite 23 yavutse muri 1971
mwarakurikiranaga umuntu akumvise ntabwo yamenya yuko ufite imyaka irenga 50 akumvise kwijwi ugira imana ijwi ryawe rwose wagira ngo ni ry'umwana w'umukobwa w'imyaka 18 ubigenza ute uraririmba kugira ngo ijwi ryawe rihore risukuye
ukunda
kuririmba uririmba indirimbo z'imana uririmba indirimbo z'urukundo uririmba indirimbo uri umuhanzi muri make indirimbo yugiye mu nganzo uririmba izihe ndirimbo
ntabwo ndi umuhanzi nkunda kuririmba bisanzwe nkunda kuririmba indirimbo z'Imana
icyo gihe abandikira yababwiye amakuru y'umugabo we Gasagure yababwira ko bakiri kumwe
iyo tubwiye ko bari kumwe
hanyuma uyu mukuru wawe ikintu kimuranga ni iki cy'umwibukiraho yari umugore urambuye uteye ate yari muremure yari mugufi yari afite amasososo cyangwa yari afite imisatsi y'irende yari ateye ate yari afite amaso ameze ate
yari muremure yari umuyumbu yari abyibushye ariko atari cyane arengane
iwanyu mwari abana bangahe mu rugo
twavukaga turi abana batatu kwa papa ariko hakaba hari abandi bane twavukana kwa mama ubwo twari barindwi duhuje mama ariko ba papa nabo bavaga indimo papa yitwaga Munyakanza rewo nari abo bandi bane ese yitwaga Nyagatare Sharire uwo Nyagatare Sharire yavukanaga na papa
none se ari Munyakayanza ari na Nyagatare amakuru yabo
uwo Nyagatare Sharire yavukanaga na papa Munyakayanza rewo nari Nyagatare uwo yari burugumesitiri wa Rutongo ukurumva ko ari data wacu
yego
noneho yaje gupfa yishwe n'impanuka amaze gupfa rero papa aramuzunguye amuzunguye rero ubwo uwo Nyagatare apfuye asize abana bane papa amaze kumuzungura abyara abandi bana batatu ari njyewe n'uwo mukamusoni n'undi witwa Imana Madalena ukurumva ko turi abana barindwi
yego
papa rero Munyakayanza uwo aza gupfa nawe muri 1972
komera
adusiga turi abana batatu rero uwo mukamusoni rero aza kubyara uwo mwana witwa Umukiza umubyara muri 1990 cyenda na kane rero nibwo intambara ibaye rero bahutse aramujyana.
Ni ukuvuga yuko papa wanyu yitabye Imana Mukamusoni afite umwaka umwe gusa?
Ariko hari undi mwana nanone papa yabyaye hanze witwaga Mukando.
Ubu se bwira Mukamusoni mukuru wawe amakuru y'abo bana, muri abo bana uko ari barindwi ninde ukiriho amakuru yabo?
Abo bana uko ari barindwi, umwe yitwaga Mukarwego Charlotte yarapfuye.
Komeza.
Niwe wari imfura yo kwa Nyagatare. Undi yitwaga Kayitare Jeanne Pomusene nawe yarapfuye mu ntambara. Undi yitwaga Nyagatare Jean Pierre nawe yarapfuye. Undi yitwa Mukagatare Marie Rose we wariho. N'undi yitwa Imana Madalena nawe wariho. Ange rero.
Komeza. Ubusanzwe muramuzirikana muhoza ku mutima mumwibaza aho aherereye?
Twarashakishije ahantu hose twaramubuze, none twumvise ku gasaro turavuga ngo reka tuzamushakisheho.
Wakoze kuza. Niba si muri kano kanya kumva, ndasaba cyane kugira ngo abe akiriho umuhaye amakuru y'imasoro, aya bavandimwe be basigaye n'abatakiriho, abo yarazi ko batakiriho, hari n'abatazi ko batashye. Niba kumva muri kano kanya, uyu ni umunota mpabantu baje mu kiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo base n'abandika ibaruwa y'urukundo bayandikira ababo bashakisha, ngaho nawe umunota wufate umubwire iki kuri ku mutima.
Niba nyumva yatwibwira ahantu aherereye, noneho akazaza kutureba tukamubona. Turamukumbuye cyane kandi turamukunda.
Muri abantu beza. Wanyirigira Mariana rero wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kabura gushakisha mukuru wawe Mukamusoni Zainabu witwaga Marie Claire. Ngaho rero komeza utegereze wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Kagasaro tugashake kazaboneka. Kagasaro tugashake kazaboneka.
Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu, abana babiri batari bafite ababyeyi, Fidele Tuyisenge wari ufite imyaka ine na Javine Iradukunda wari ufite imyaka ibiri, baratandukanye. Javine yasigaye ahitwa Imikeno ya Karuba muri teritwari ya Masisi muri Kivu ya Ruguru ku mugabo witwa Sebutuyenge wari umuvugabutumwa mu idini ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, akaba sebukwe witwa Rwagitinywa. Nyuma y'imyaka 28, Fidele Tuyisenge avuga ko amaze imyaka itatu yumva ikiganiro Agasaro Kaburaga, akabaje gushaka murumuna we. Fidele Tuyisenge atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Iowa mu mujyi wa Waterloo.
Ikintu kinzanye muri iki kiganiro ni ukugira ngo mumfashe kuba nabona umuvandimwe wanjye. Twaburanye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu ubwo nari mfite imyaka ine nawe afite ibiri.
Mwaburaniye he?
Ubundi icyo gihe nari umwana muto cyane. Icyo gihe ababyeyi bacu bari baritabye Imana. Hari umumama wadutoraguye, ariko umumama twabashije kubonana aba muri Mozambique yitwa Yosefina. Uwo mumama rero niwe wantoraguye, noneho murumuna wanjye we amubitsa mu bakongomani baraho ngaho, kuko yari afite utwana twinshi we atabasha njye nabashaga kwigenza. Ariko murumuna wanjye we ntabwo yabashaga kugenda. None we amubitsa ahantu muri famiye ku mugabo ngo witwa Sebutuyenge. Wari ufite bari abadije. Ahantu bita Imikeno. Ikaruba ahantu bita Imikeno. None uwo mugabo akaba yari afite undi w'inshuti ye witwa Rwagitinywa. N'abantu babiri. Uwo murumuna wanjye akaba yaritwaga Iradukunda Javine.
None se ahangaha mwasize murumuna wawe, kunumva aba bagabo ubaze ba Rwagitinywa na Sebutuyenge, ntabwo umaze gukura ntabwo wigeze ubwo utuye uwasubirayo nkajya kureba aho batuye?
Ntabwo ubwo urumva ni muri Kongo njye sinari mpazi. Njye icyo gihe nabanje kuba muri Orferina, nyuma njye nza kugira amahirwe mbonana n'umuryango wanjye ariwe marume ariwe wandeze. Urumva nahise njya mu mashuri ndiga, noneho kuko bandinze kumenya ibyo bintu nge sinari nanabizi none nkuzi nibwo bambwiye ayo mateka ntajya mbaririza nkumva ngo hahuri intambara uko rero mu rugo ndavuga ati sinajya ahantu hari intambara tugatanga amatangazo kuri HCR ariko ntitugira ikintu twumva na kimwe
aya mazina urumva ko ari amazina arimo ikinyarwanda
se utuyenge na Rwagitinywa
ndumva ko kubageraho biroroshye
urumva n'ahantu bita imikino ahantu bita ikaruba n'ahantu hose harazwi ikaruba ngo uragenda ukagera ahantu kugasokwana ngo bita ikaruba mu gasantere ka mikino ayo mikino rero ngo hari umugabo witwa Sebutuyenge hakaba hari yari numva umupasiteri mu bantu b'abadive akaba yari umukwe ngo Rwagitinywa urumva ni amazina abiri ariko hari abantu bigeze kumbwira ngo umwe muri abashobora kuba yari yitabye Imana ariko ndariho ni abantu twigeze guhura gutyo turi kubaririza twari duhura bambwiye ngo baba muri Congo nabo nyuma yabo mbura adresi zabo
hanyuma se uwo mumama wagufashe we akamusigira abo ba Kongomani yamubasigiye abazi cyangwa se ni kwa kundi uvuga uti nta kundi nabigenza uyu nasigare abandi bashobora kubaho
umuntu n'abantu babacumbikiye kumwe abantu bahungaga ngo barabacumbikiye aho hantu hafi y'urusengero
bakabona ari abantu beza bati twabasigira umwana
ngo babonaga ari abantu beza niko kuvuga uti mudusigaranire umwana tuzagaruka Imana nidufasha tukabaho
none se iyo umuvuganyi wambwiraga ko ari muri Mozambique yigeze akubwira ko yabuze uburyo bwo gusubira Masisi yakubwiye ko bitamushobokeye gusubira yo kubera izo ntambara zihaba iyo muvuganya akubwira iki
urumva nawe yari afite utwana twinshi arimo ararira ntabwo yari kubona uko asubira inyuma icyo yakoze we yaraje ashakisha umuryango wanjye amaze kubona umuryango wanjye ababwira urufiri nambamo mu Rwanda noneho famiye yanjye iza kunkura muri urufiri naho ndabaga ubwo rero nawe yakomeje ubuzima bwe ariko abasigira adresse yaho undi mwana musize aho ngaho muri Congo ubwo urumva nawe yakomeje inzira ze yirukanka agenda za Mozambique
n'umuntu mwiza yagize neza kandi none rero wowe umaze gukura birumvikana banga kukubwira kuguha makuru kugira ngo bataguhungabanya umaze gukura uretse kuza hano ku ijwi rya Amerika uyu munsi hari ahandi wanyuze uvuga uti nimumfashe mushakishirize muri umuna wanjye
uretse kuri HCR niho nigeze kujya gutanga amatangazo ndi nkiri mu Rwanda niho natanze amatangazo gusa ubundi ndabareka nze mu gasaro kabuze naho ngerageze ubu nibwo nari ntangiye kubikora uko narize ndangije kaminuza nshaka ubuzima nk'abandi bose mu Rwanda nyuma ndi Maria n'umunyamerika ndaza muri Amerika ubwo rero nibwo mvuze uti reka ntangire nshakisha
gira amahoro none rero niba Javine iradukunda murumuna wawe akumva muri kano kanya ashobora kuba ari imikino ya karuba muri Repubulika Demokarasiya Kongo ni muri teritwari ya Masisi aho yasigaye afite imyaka ibiri muri 1996 niba akumva muri kano kanya nguyu wa munota mubwire icyo ushaka kumubwira utashubiye kumubwira muri imyaka yose ishize
ikintu nabwira Iradukunda Javine nkuko nigeze kumva ko ashobora kuba yitwa Janvier Iradukunda Janvier cyangwa Iradukunda Javine abaye akiriho namubwira yuko ababyeyi bacu batakiriho bitabye Imana ariko njyewe nasigaye mpari umuvandimwe we Tuyisenge Fidel ndahari kandi abaye ariho rwose namufasha kubaho neza akavaho mu buzima bubi arimo kandi nkamufasha no kumuhuza n'indi miryango yasigaye
ndasaba cyane kugira ngo uza mubone ndasaba cyane kugira ngo abe atwumva ndasaba cyane kugira ngo se Tuyenge ndetse na Rwagitinywa sinzi umwe muri bo ukiriho wasigaranye uwo mwana tuzashakira imikino turebe yuko twamugeraho ukomeze utegereje wizeye mpifurije amahoro y'Imana
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
kuri uyu munsi dukoze ikiganiro cy'agasaro kaburaga kigira ijana hano ku ijwi rya Amerika. Twifuje kumenya uko mwakiriye kino kiganiro, ibi ni bimwe mu bitekerezo byabo twaganiriye.
Kira kiganiro kivuze kinini kuri nje, kuko byatumye abantu bamenyana, bamwe bari bafite abavandimwe batatsi ko bafite bararize bari hanagoye, ariko kubera Imana, navuga ko ari Imana, kubera ko ntago twari tuzi ko bira bintu byakunda. Ujya kuva kumva umuntu abonye umuntu uri mu Bufaransa baherukana mbere y'intambara, mbere ya Jenoside, bamwe batakibuka yuko batakibuka n'ikinyarwanda. Ibyo rero mbibona nk'umugambi w'Imana inyuza mu bantu bayo. Buri wese ni umukozi w'Imana mu rwego rwe. Mu itangazamakuru twabonye ikintu gikomeye. Kuri ngero kiriya kiganiro cyaranyubatse, bituma nanjye ngira ishyaka ryo kuvuga ngo natwe dufite abantu babuze, tutazi irengero ryabo, ariko nkavuga nanjye ngize umugisha nkababona, nababwira uko mumfasha mukama umurongo, nanjye nkaraba ko baba bahari tugahura.
Twakugezeho rero.
Mwangezeho. Twaburanye n'abavandimwe mbere ya Jenoside, yemwe ni bakuru banjye kwa data wacu, ariko duherukana kera cyane. Duhunga rero twahunze, uwo data wacu ari umusirikare, ariko umugore we wari ufite abana babiri turaburana. Ubwo ari umugabo tumenya ko yaguye igoma mu guhunga, ariko nyuma y'aho abana tubirwa irengero ryabo. Kugeza uyu munsi nta muronko dufite uvuga ngo mbese aba bana baba barahaganaye. Nicyo kibazo twagize. Maze kumva iki kiganiro bwa mbere, nanjye mfata intego yo kuvuga ngo uko biri kose nanjye ngize umugisha nkabona mpuye namwe. Nabasaba mukamfasha kugira ngo muze kumpuriza, kumpuza n'aba bantu niba bagihari muri uru Rwanda.
Nibo bande?
Ni umwana umwe witwaga Ndabarinze, undi akitwa Muhire. Ayo niyo mazina twibuka, kuko mama wabo yitwaga Yuliana, ariko se yari umusirikare nk'uko nari mbivuze. Ariko hari amazina ngo yinjiriyeho atayo ari umuryango, ayiswe n'ababyeyi. Nagize umugisha wo guhamagara umusaza ari mu Mutara kugira ngo musobanuze neza, numve niba bikunda ampa umurongo. Rero ambwira ko hari andi mazina muramubona we yari yarinjiriyeho mu gisirikare, noneho akaba ariyo mazina yinjiriyeho uyu munsi, akaba yitwaga Nzavuga Nkize mbere. Noneho rero nyuma yaho aza kwitwa andi mazina yo gutirisha kugira ngo yinjire mu gisirikare. Ubwo rero hari izina muze yari yambwiye yitwaga ngo Ntibiringirwa Jean Bosco, akaba ariryo zina yinjiriyeho, ariko nyumbere yitwaga Nzavuga Nkize. Muri make rero twifuzaga ko niba bikunda tugize umugisha abo bana bashobora kuba bahari. Nubwo twamenye ko se yapfuye, ariko ntabwo tuzi irengero ry'abana. Nyuma ya 97 ntabwo twamenye ko byagenze.
Bari batuye Yesu.
Mama w'abana ngo yaravukaga mu majyepfo y'Butare, ariko yabanaga n'umugabo i Kanombe mu kigo yari mu mutwa w'igiparakomando. Ubwo rero mu guhunga twarayayanye, ntitwamenye irengero ry'abana n'uko bagenze twabimenye. Muri make ndi ikibazo mfite, nyizo umugisha bigakunda, nanjye nashima Imana.
Ufite ibyizera ariko?
Ndizeye, nanjye ntize sinaza kubashaka kubagaho. Kwizera byo bigomba kubaho, kandi kuko n'abandi byakunze. Twizeye ko natwe niba bahe tuzabamenya.
Nta gihe kinini gishize, ni nk'amezi nk'ane yarashize numvise ko habaho icyo kiganiro kitwa Agasaro Kaburaga. Kiriya kiganiro rero aho nacyumviye, njye naravuze ntahari gahunda y'Imana, ntago wamenye uko ikora. Niyo yashimye ko iriya radio ibaho kandi kazanamo kiriya kiganiro, kuko ihuza abantu. Aho nacyumviye numvise ko igenda ihuza abantu benshi bagiye babona n'imiryango. Ndahamya ko ari Imana yabikoze kugira ngo iriya radio ibiriho, kandi kiriya kiganiro kikaba nacyo gihari gikora.
Kiriya kiganiro buriya hari abantu benshi bagira ibyiringiro kuri kiriya kiganiro.
Niba hari icyo nawe wifuza kuvuga mu kiganiro Agasaro Kaburaga, twoherereze ijwi cyangwa se ka video kawe ugaragara neza, utanga ubutumwa mu gihe kitarenze umunota umwe, ubitwoherereze kuri WhatsApp ya Agasaro Kaburaga 001 202 7 4 3 4 6 0. Ubutumwa bwawe tuzabutangaza ku mbuga z'ijwi ry'Amerika VOA radio yacu. Ikiganiro cy'uyu munsi ntano kirangiriye. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanyu bwanditse mutanga umwirondoro wanyu, aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha, ni 001 202 7 4 3 4 6 0. Nongere igisubiremo 001 202 7 4 3 4 6 0. Naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. I wanna see.